This is the Mahikeng FM podcast. Mafton's finest on the breakfast menu. Re buisana le bana ba Mahikeng bao ba gatetseng pele moletong la bonela katlego. Reetsa Mafton's finest on the breakfast menu.
Re go kaetse gore tle go buisana jalo le prestation ya ga e motsatsi la gompieno wa geng. Wa geng dumela.
Mo so montle mo ba geng ba Mahikeng ke utlo tsameka yo ma Mahikeng
ke
mo fa ba kunya tsalo.
Ba ba kunya ga skalo.
Ke
re o ka suthanyana mo o leng teng go na le echonyana re kgone go utlwa sentle kgale bareetsi ba go letile mana. No, re tsogile tlhe. Ka bokhutshwanyane re a itse gore yaka re le mo sekhutlwaneng sa rona sa la bobedi o mongwe le o mongwe re lebeletse jalo bana ba mogae ba ba gatetseng pele. Jaanong rona re a itse gore re itita sehuba le go ipetsa sehuba gore o ke ngwana rona le ga tsatsi le letsatsi e leng mmamoratwa wa maAforika Borwa.
Sena ke ipela ka lona.
Ha re bua le ka Presley Tshwane ya gae, re bua ka mang ebile o goletse mo ka CF mo Mahikeng?
Ha o bua ka re Tshwane ya gae, ke mosimanyana ke setlogolo sa ko lokaleng. A ba a tsamaela ko Pola Ramosadi gaufi le go bo tumelo ke Padisa kwa. Ke mosimanyana wa ko mare sentle-sentle, le thama la ka lona le thaga le le ko Taung. So ke a name ka bokone bo phirima bo phatlhaletse.
Ke a go utlwa mane Cobrizi wa le easy.
Whatever easy.
Yeah, motho wa Polinski. Yes, go marara.
Angelina ke sa e khoma,
Ke se se ratang ka Mafton Mahikeng le ka sia gago?
Se se tlo se ke se ratang ka Mahikeng kgotsa se ke se ratang ka mokone bo phirima ke botho bo bona bontso bo le teng. Ga ke le ko lapeng ko gang ke ikutlwa kare ke latlhegile go nna lerato tse le le teng. Ke so se ke se ratang thata se se tona, mare ko ntleng ga moo ke legacy ya ba ba fetileng before rona, batho ba go tshwara le bona bo Jabulani Tambo, Double HP, merero e re rileng le bo re tumelo ke Padisa, bo mo Molemi, go ya jalo le jalo.
Hey, a gona le dikoko ko Gauteng.
Ke mo plase, ke mo lapeng.
Okay. Ya, go bo ga utlwa ke re mo thulaganyong ya breakfast e tsosa batho ko koeo mane ya ba tsosa gore Presley mo radio.
Le ba rotela dikoko.
Yanong aroganya maikutlo a gago le rona go akaretsa le moreetsi ka motsi yo o neng o ile ka kwa moseja ka kwa ka filimi ya Tsotsi.
Nako tota nka go raya kere ke ne ka re ke a lora ka gore e ne e le dilo tse e le gore kgale ke lora ka tsone, ke santse ke le bosimanyana ke tsamaya ko bo Mega City kwa actually to my late aunt rakgadi wa ka mamogolo lesego fetsa go tsamaya sekgale a nkiretse diaparo ko BG e santse e le teng ko tsa Farewell ke tsa Standard 4. Ke kgona go lora ke ntse ke le ko ke tsena ka Mega City ke nagana ka re go na le camera e shootang somehow.
Wow.
So go nna re ke kgone go reacha ditoro tse ne ke reachitse ga ke fitlhile ko America kwa le ke palama plane for the first time. It was something quite amazing. Not only that, ke bone batho ba botlhe bane ke tlhola ke ba lebelela mo difilming ke nagana gore ke tla ba bona.
Ebile setshwantsho seo sa Tsotsi ke sone se e le goreng le gompieno ana ke santse ke kgona go se lebelela, ke santse ke na le sone. Ke sengwe se re ka reng wa itse keng, o tlogetse stempe ga re bua ka setshwantsho seo sa Tsotsi. O ne o diragatsa le batho ba tshwana le bo Kenneth Nkosi, bo Rre Kenneth Nkosi jalo, bo Rapulana Seiphemo jalo, batho ba e le goreng kgale ba le mo gaming.
Those are some of the brothers by Lord Bang inspired me now when I was still young. And go bereka le bona was quite a privilege.
Mm. E gira go tsamekela sengwenyana fa Presley be re tswella ka dipotso ne.
Ka ke ngwana ga me.
Tlhago lady. Ne wa tlo tsha.
E senye e.
When you are capacitated, you know, with level ya intellectualism, go swana lena. You need to associate yourself with people like your commissioners, you know, your presidents, etc. Once this open place, I mean, I cannot decapacitate myself. No. I cannot. I hope you catch my drift.
One now, so did it come at Uritaka? Why did you call it a Moscrip? What's we call a gasson? The couples are tight.
I can follow a script, Mare. You must also put a lot of interpretation to it so that we can create an authenticity of the whole thing.
Ya lo ena ha ile gore ke gone o bulelang sealemoya sa gago sa Mahikeng FM jaaka o itse gore ke la bobedi re buisana le bana ba mogae segolo jang ba ba gatetseng pele mo botshelo re buisana le Presley Tshwane ya gae Tshwane ya gae yo o itsagaleng thata ka go tshameka jalo character ya thuso Mokwena Cobrizi wa le easy go nna modiragatsi go na le ditlamorago tse dintseng jang go ya ka wena Presley
Go na le matsapa mantsi because it's not like always mereko phela o le available, especially ka nako ya tshwana le ya COVID, ya no ke feelela too much ba leng gore ba ntse ba practice too much mo leveleng ya bogatisi ba theatre bo leng gore di-theatre tse dintsi di tswaletswe, ga go sana possibility ya audience, ga go sana dilo tsa go tshwana le tseo. But besides that, I think the biggest thing ke yona yo ya financial management e leng gore re phela re sena yona because ga gona mmereko consistently. So that's why it's very important for bagatisi gore ba tlhaloganye gore ba nne le level ya advice in terms of financial sense.
Mm-hmm. Mm. Jaanong o eletse go bona botaki jwa badiragatsi bo godile jang mo Mahikeng ya?
Ke santse ke batla gore ka gore wa itse gore botaki bo tsamaisana le ecotourism mo e leng gore ke santse ke batla go bona difilimi, di-documentary tse e leng gore di gatisetswe teng ko lapeng. Ke santse ke batla go bona dilo tse dintsi le gore di tla explora area ya rona as a whole. Ha ka re wa gopola sentle go na le di-mine ga o tsamaela ko Ramosadi ka ko bostateng kwa ko Matikiring Lomanyaneng, ke dingwe tsa ditori tse e leng gore tshwanetse re leke gore re di age gore re kgone go itse gore re tswa kae jaaka batho ba kwa Ratshedi, ba kwa Ramang, ba kwa Ramang. So those are some of the things e leng gore ke batla go bona di le mo mmepeng wa Aforika Borwa and the world as a whole.
A re bue ka character e o e tshamekang ya thuso. Ke bona o e dira ka botswa pelo ebile maAforika Borwa ba e rata thata. Mm. Re tsele go senene ka character e o e tshamekang ya thuso.
Thuso ke motho e leng gore o bua ka di-issue tse e leng gore di teng mo South Africa in terms of poverty, in terms of a motho a kry-a le mo kgoneng a tshwana le ena a ka 'ira eng for a tse tšhelete. But besides that, he's a human being. Ba re bua ka di-challenges tse e leng gore most young men in South Africa ba na le tsona. So ke thuso.
Mm-hmm. We itumela yone thata ke bona wai ka mokgwa o e diragatsang ka gone wa itsekeng.
No, I can also say to younger artists, I'll create opportunity, eat the research to the fullest, enjoy and try and find development in it so that and make it believable so that but ba kgone go e believe a level.
Mm-hmm. Re mo kgweding ya banna kere. mo re tlotlobatsang seabe sa banna o raya banna ba bangwe o reng jaaka o le monna thuso Presley
ke ba raya fela kere letsogo a le thuse sepe letsogo la go ita bo mme a le thuse sepe ra itse gore mme o itewa kae
on tabuts.
Yeah, motho masifi oyo. A bona le manane wena Presley a ile gore wa dira a go tsosolosa basha go le mogatalente tsa bone.
Go na le Presley Tshole ga foundation le leng gore sa leka leka le go rwala ba diragatsi ba ne santse e le gore ba santse ba le ko tlase ko Northwest le ko Free State le ko Mpumalanga a while back but ke santse ke batla go tsosolosa dilo tsa go tshwana le tseo mare mo ntleng ga moo ke papana le bone tsatsi le letsatsi ke leka go fana ka advice mole le mone.
Go na le motho o boditseng potso gore a o santse o dumela leina la ko Molema Primary School ba re ba ne ba go bitsa mosha ko sekolong.
Ke santse ke le mosha a ke tsena ko lapeng ke mosha
a re ke ene moterteri
ba bangwe ba mpitsa tobetso e ke na le maina a mantsi a nka senya pasa ka moe ka tsala
bo go breezy wa le easy ga o kopana le balatedi ba gago kgotsa ba go ratang maikutlo a nna jang Presley?
No, ba itumela thata ba mpitsa wa le easy ba mpitsa a o mpitsa tsotsi ke a itse gore mokgalaje a o ke bolekana le wena so mara a o mpitsa wa le easy ke a itse gore ngwana today ngwana ka tseko mara besides that you know you will get mixed reactions you know ba bangwe ba lebala le di-COVID ba batla go haka ba batla go kampurela ba bona dilo tsa go tshwana le tse so ke yona challenge e leng gore sometimes na loo ba teng but ba bangwe ba lela o itse gore o mohake o mo fodise or o ire but ke boitumelo fela
ke utlwile malo ba o e bitsa ore ke o se ka ntshwara koreski
ra itse gore o reditswe thata ke dumela gore le batsadi ba teng mo Mahikeng a kere batsadi ba teng mo Mahikeng
no ba fatse ba le teng mosadi mogolo tseng a o se ege ko Pola Village ra mosadi kwana ke mme nkgodisitseng o ntiretseng tsotlhe tse ke leng tsone go fitlhela gompieno le time ratšhone ga o teng ko Mafikeng ko and ke ba rata jaaka ke ithata.
No re a leboga le rona re le thulaganyo ya breakfast menu le station sa Mahikeng FM re a leboga gore re kgonne go nna le wena jaaka o le ngwana mo Mafikeng yo ba le bantsi ba lebeletseng mo go wena segolo jang nna ke ipuelele ka nosi Ben Press ke motho o ke lebeletseng thata mo go ene segolo jang mo go tsa bodiragatsi
wa itse gore le 7 o'clock monna re a ko go cobrizi 7 o'clock weekdays
wali easy no re lebogile morwa tshoni ya gae tle re go leletsa masego mo go tsotlhe se o ka batlang go di fitlhelela kere.
Ke leboga go menagane modimo wa nne le lona le enjoying breakfast show ya lona and thank you so much for mpha nako ya gore ke kgone go bua le lona mo moeng.
Tlhabankura re tlatla ke a utlwa gore o ko polasing tlhabankure bone gore re tlatla ke tlatla go tlhatswa mala ko wa utlwa ke tlatla go tlhatswa mala
tlhabankura
re lebogile thata namane ya tholo morolong o ratshidi motho wa ga kgosi montshiwa.
Ke leboga go menagane batswana ba etso.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokotelo, Saloago.